think about you night and days. Ninya kobya kwisubiramo. Reba majoro wandaje. Bwiza wanjye warambabaje. Ngo wasize story yacu. Sinkubeshya ndagushaka umutima ukanjya. I'm sorry. Igihe nyifite cyo kwitanga waranyangije. Mapenzi mbiheru kugo. You tell me to turn. Can't do fit undi viva tandenze seve. Nubwo wasize story yacu. Simubeshya ndagushaka umutima ukanjya. I'm sorry. Nta gihe nyifite cyo kwitanga waranyangije. Ubu nabwo nyigirana. Kuva umutima wanjye ubabazwa. Se mo gutana, si con la José, what?